Reverend Jimo Johnson Vela kose kumumuli ku program ya chalero ya Tisanthule Bible mai wa mtengo barali pomwe timasanthula buku lopatulika monga lero mbale Osman Chiramanda khale kutsogolera kusanthula mlalingi chapter 9 tiyambira pa verse 10 paja program ya pita ijatina kazi kikapo ndithu pang'ono mu chapter 9 chokacho tinalekezera verse 9 koma kwa lero tikuyambira verse 10 ya mlalingi chapter 9 chomwe chicha mtsogolero wathu mprogramu iyi ndi mbale Osman Chilora Manda.
London moni wakumamba inuokonedwa anzanga pa ulendo. Tia nilelo tiambe ndi mawa pa Masalimo 139 verse 7. Amena akuti. Ndidzapita kuti kuzembera nzimu wanu. Kapena ndidzathawira kuti kuzembera nkhope yanu. Ndikakwera kunkwa kumwamba muli komweko. Kapena ndikadziyalira ku Gehena. Taonani muli komweko. Tuna mprogramu ya pita icha, tinali kukambilana. Pa mlaliki chapter 9 verse 1 pana 14. Pamene timasanthula pa mutu wakuti, kufuna kupeza kukwanitsidwa kudzera pa kuchita zinthu zabwino. Ndipo lero pamene tikulowa pa mlaliki chapter 9 verse kuyambira verse 10, tilekeza chapter 10 verse 10. Momwe tipitilize kuona kufuna kupeza kukwanitsidwa kwa moyo wa munthu kudzera pa kuchita zabwino. Verse 10. Chilichonse dzanja lako lichipeza kuchichita, uchichite ndi mphamvu yako. Pakuti mulibe ntchito ngakhale kulingalira, ngakhale kudziwa, ngakhale zelu, kumanda uli kupitako. Ndi chinthu chodziwika bwino kuti thupi kumanda silingathe kugwira ntchito. Komanso mutu sungakwanitse kuchita zinthu zofuna kuganiza. Tuna Solomona akunena za thupi osati mutu ayi. Ndiye akunena kuti chimene dzanja lako lingapeze uchigwire ndi mphamvu yonse. Tere ndi dzanja lomwe ndi gawo limodzi la thupi lomwe Solomon akunena kuti likadzafa lidzayikidwa mʼmanda. Ndiye ngati muli mwana wa Mulungu mzimu wanu udzapita kwa Atate, koma ngati sindinu mwana wa Mulungu thupi lanu lidzapita kumalo kwa anthu akufa, kumene mukakhala kudikira chiweruzo chachikulu. Kutsindika kuti mzimu sugona tulayi. 11. Ndinabwelanso ndi kuzindikira pasi pano kuti omwe athamanga msanga sapambana mliwiro, ngakhale wolimba sapambana mkhondo, ngakhale anzeru sapeza chakudya, ngakhale wozindikira bwino salemera, ngakhale wodziwitsa sawa kumena ntima, koma Yese angona zongwela mtawi mwake. Munthu wapadziko lino wafufuza ndi kupeza, komanso kukhulupira kuti moyo umangopezeka pa nthawi yake mwamwayi. Kunena kuti zonse zimene zimachitikazi zimangochitika mwamwayi basi. Kutanthauza kuti ngati munthu anabadwa kuda ali ndi mavuto wake. Ngati munthu anabadwa woyera, ali ndi mavuto akenso. Kote kuti palibe china chilichonse chomwe chingathetse mavuto. Okonedwa anzanga, ndikudziwa kuti mawu awa akhoza kukusokonezani. Koma nkhani pano ikunena kuti Solomon akufotokozera zonsezi ndi cholinga chakuti aonetse kulephera kwa dziko lino, komanso ndi moyo wathu. Kutsindika kuti ntchito zathu zonse zili mmanja, kapena kuti zili mchifuniro cha Mulungu. Verse 12. Pakuti munthu sadziwa athu mphindi yake, monga nsomba zigwidwa mu ukonde oyipa, ndi mbalame zikodwa mu msampha. Momwe mwana wa Mulungu amagwidwa ndi nthawi yatsoka, ngati msampha umene uwagwera modzidzimuka. Tsono Solomoni akunena kuti ngati muganiza kuti nthawi ndi mwawi, ndi zinthu zimene zimaongolera moyo wanu, ndiye kuti muli ngati nsomba zomwe zakodwa mu ukonde. Kutanthauza kuti zinthu ziyenera kumachitika monga momwe zikuchitikira. Palibe china chilichonse chomwe chingachitike popeza munthu ali ngati nsomba zokodwa mu ukonde. Tsopano Solomon akupereka fanizo mu verse 14. Panali mudzi waung'ono muli anthu owerengeka. Ndipo inadze kufumu ya ikulu ni izinga ndi nkhondo. ni mangapo malinga akulu. Tsono ganizo lomwe likuonetsedwa mu fanizoli likufotokozeza mtima wake wa munthu kuti ndiwo wozingidwa ndi zoyipa. Tsono mtima wa munthu woyipawo unazingidwanso ndi mfumu ya ikulu amene ndi Satana, yemwe amadziwika kuti ndiye mfumu ya dziko lino. Ndipo taonani iye wakhala akuzuza mpingo mwa njira yowapsheza kuwamenya ngakhale nkhondo. Mwa njira ina ndikunena kuti Satana wamanga linga lake ndi uchimo pa Khristu komanso mpingo wonse. Koma alipo mmodzi yekha amene akhoza kumasula, amene ali ndende, iye ndiye Khristu. Haleluya. Kodi inu mwazingidwa ndi masautso otani? Kumbukirani kuti alipo Yesu Khristu amene akhoza kuchotseratu ukapola wonse. 15. Koma anapezedwamo mwamuna wanzeru wosauka, yemweyo napulumutsa mudziwo ndi nzeru yake. Koma palibe anthu anakumbukira wosauka amene. Tsono nkhani ya fanizo ija ikufika pakuti mudzi muja munali munthu mmodzi wa mamuna amene anali wanzeru koma wosauka. Ndiye amene anapulumutsa mudziwo. Uyu ndiye munthu wosauka amene analibe phindu lina lililonse kwa anthu ena, koma analimo nzeru. Pano tikuona chithunzi cha mkazi wotchedwa Abeli, nkhani yomwe tikuwerenga pa 2 Samuel 20 verse 16. Pamene tikubva mawu akuti pamenepo mkazi wa nzeru wa mudzimo anafuula kuti, Ivani, Ivani, munene kwa Yowabu, bwerani pafupi kuno kuti ndilankhule nanu. Ndiye mwamawu amenewa tikuona kuti mwamuna tikunene nayo munkhani itawerenga ija sanawadzudzule chifukwa chomunyoza, kusamulemekeza, kusamukhulupirira ndi kumuzonda ayi. Uyu ndiye munthu uja anamusiya kuti asakhale nawo pa upo wa nkhondo, popeza analibe china chilichonse chomwe iye akadataya mu mzindawo. Koma mamuna wosaukayo anachita chotheka china chilichonse, kapena anadzipereka kwa thunthu kuti awombole mzindawo. Wokonedwa anzanga pa ulendo, pano ndikuphunzira kuti utumiki wabwino ndi umene umayiwala nawo zako zonse ndi kutsogoza kuchitira ubwino anthu ambiri. Ndiye tavani munthu wosaukayo amene sanawerengedwe kanthu popeza anali wosauka, koma ndiye amene anapulumutsa mudzi umenewu wonsewo. Tsono ngakhale munthu wosaukayu anapulumutsa mudziwo, palibe munthu ndi mmodzi yemwe amene anamukumbukira. Ili ndilo fanizo lomwe likufotokozera za Yesu Khristu amene ndi mwamuna, osati munthu wambayi koma Mulungu amene ali munthu. Uyu ndiye uja wolonjezedwayo pa Zekariya chapter 9 verse 9. Pamene tikubva mawu akuti, kondwelani kwambiri mwana wankazi wa Ziyoni, fuula mwana wankazi wa Yerusalemu, taona mfumu yako ikudza kwa iwe. Ndiye wolungama, ndi mwini chipulumutso, wofatsa, ndi wokwera pa bulu, ndi mwana wamphongo wa bulu. Uyu ndiye munthu uja anadzazidwa ndi nzeru, monga momwe Luka 2 verse 40 akunena, kuti ndipo mwanayo anakula nalimbika nali kudzala ndi zeru ndi chisomo cha Mulungu chinali pa iye. Koma Paulo pa Kolosi 2 verse 3 akunena kuti amene zolemera zonse za zeru ndi chidziwitso zibisika mwa iye. Uyu ndiye amene anadza dziko lino ndi Mulungu Atate, wosankhidwa wa Mulungu ndi wokwezedwa kuoposa anthu onse, nakhala mutu wa mpingo wonse. Haleluya. Ndiye tikunena kuti Khristu ndiye amene anapeza Satana, amene ali mfumu yayikulu mudzimu. Koma iye anawulanditsa mudziwo kuzimphamvu ndi uchimo wonse. Ndiye tikunena kuti ngakhale kupulumutsa uku kunachitika ndi mphamvu komanso ndi dipo, koma panalinso nzeru yayikulu. Tere pano tikunena kuti ndiye kuti mpingo wowolemboledwa ndi Khristu ndiwo chipatso chenicheni cha nzeru ya Mulungu. Tsono kutsindika kuyankha funso lakuti, kodi munthu wosauka wa nzeru ndiye yani? Tikunenetsa kuti ndiye Khristu wotchedwa nzeru, amene anadza mʼdziko lino mwa umphawi, amene akudzenenera yekha pa Mateyu 8 verse 20, pamene tipeza mawu ake akuti, ankhandwe ali nazo nkhwimba zawo ndi mbalame za mlengalenga zisa zawo, koma mwana wa munthu alibe potsamira mutu wake. Kutsimikiza kuti Yesu pasi pano anali ndi mphawi weniweni, koma anali wanze. Kodi inu munalandira nawo chisomo cha nzeru yake iyi? 16. Pamenepo ndinati, nzeru ipambana mphamvu, koma anyoza nzeru ya wosauka, osamvera mawu ake. Mawu a nzeru achete amveka koposa kufula kwa olamulira mwazitsiru. Tsono nkhani iyi ikunena nzeru ya munthu wamba, osati nzeru ya Khristu yomwe yafotokozedwa mu verse 15 ija ayi. Ndipo nzeru ya munthu uyu sikanatha kupulumutsa mzindawo, kotero kuti mawu ya anthu anzeru samveka kwase. Tere ndi liwu la Ambuye Yesu lokha lomwe lidzaposadi wonse, kunena kuti pamene iye abweranso, mawu ake adzaveka monga mfuwu wa angelo ndi lipenga. Khani kuti mʼdziko lino mukuveka mawu osiyanasiyana, koma ikudza nthawi pamene mfuwu wa Khristu udzaveka kuposa mawu ena awonse. 18. Nzeru ipambana zida za nkhondo, koma wochimwa mmodzi awononga zabwino zambiri. Solomoni mundima ino ndi momwe akutsimikizadi kuti nzeru iposa zida za nkhondo, kunena kuti mʼdziko lapansi muli zida za mphamvu za nkhondo, koma Khristu ndi aposa zonsezo. Tsono nkhani yomwe tikunena pano ndiye kuti zochita za munthu mmodzi zimakhudza anthu ambiri. Ndiye tikuti anthu amakhudzidwa kwambiri ngati zochita za munthu mmodziyu ndi zolakwika. Tikuona mbiri ya mʼdzikoli tipezamo zitsanzo zambiri. Poyamba tiona chitsanzo cha Adamu amene anachimwa, ndipo uchimo wake unakhudza anthu onse wokhala pa dziko lapansi. Ndiye tikuonanso nkhani ya Akani atachimwa, zotsatira zake ndi zakuti mtundu wake wonse wa Chiyuda unagonjetsedwa. Kotero kuti anthu awa anayenera kuthana ndi choyipa chomwe chinali pakati pawo kuti apambane nkhondoyo. Komanso tikaona uchimo wa Rehabia, tikupeza kuti ndiwo umene unagawitsa mtundu wa Israeli pakati mpakati. Tikuonanso uchimo wa Hananiya ndi Safira, tipeza kuti ndiwo umene unadzetsa vuto lalikulu pa mpingo woyamba uja. Kotero kuti kuchokera nthawi imene ija kufika pano, mpingo suli wa mphamvu monga unali poyambapo. Tsono nkhani kuti inu ndine tili ndi mphamvu ina yake, yomwe ikhoza kukhala yoyipa kapena yabwino, yomwe ikhoza kukhala ndi zotsatira zina pa anthu ena. Tetamvani Paulo pa Roma 14 verse 7 akunena kuti, pakuti palibe mmodzi wa ife adzikhalira ndi moyo yekha, ndipo palibe mmodzi adzifera yekha. Kutanthauza kuti munthu aliyense ndi wofunika kwambiri, popeza mwa makhalidwe ake amalalikira. Mwa njira ina tikunena kuti palibe munthu wina anganene kuti salalikira ayi. Kutsindika kunena kuti inu ndine ndifalaliki kwa anthu ena amene timakhala nawo kudzera mwa makhalidwe komanso mwa malankhulidwe amene ife tili nawo. Tsono ine ndimaona kuti ngati pali khalidwe lina lomwe ladzetsa zovuta pa miyoyo ya anthu ena, ndi mchitidwe wotchulidwa kukhala munthu wabwino koma osakhala ndi Mulungu. Mchitidwewu ndi umene umatsekeleza Mulungu ndi uthenga wake wabwino, kuti munthu ayenera kukhala monga ye ali. Ndiye pamene munthu adziva kuti ndi wabwino, samaona chifukwa chakuti akhale ngati Mulungu ayi. Teneti kunenetisa kuti palibe nchitidwe wina wowononga kapena kuti nchitidwe wokupa woposa uwu. Ndikunena mawu amenewa chifukwa chakuti pali wina wake nyumba yanu okondedwa kapena mudzi mwanomo amene akutsatira mapazi anu. Koma ndi chinthu chopambana kwambiri kutsogoza wina kwa Ambuye mwamakhalidwe anu. Tere taonani pamene Petro anapereka uthenga wolamitsa pa tsiku lija la Pentekoste, ine ndikukhulupira kuti mʼbale wake Andreya amene anamupereka kwa Yesu anali kunyadira mu mtima mwake. Kodi inu mukhoza kuloza wina wake amene munathandizira kuti adze kwa Yesu? Tsopano tulowa mu chapter 10. Tsopano mu ndima ino tiona kuti kuyipa kwa moyo ndikumene kumapangitsa kuti munthu atenge njira yolakwika. Tamvani verse 1. Chenche zakufa zinunkhitsa moyipa ni ziwoletsa mafuta onunkhira asing'anga. Chomwechi kupusa kwa pang'ono kuyipitsa iye amene atchuka chifukwa cha nzeru ndi ulemu. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti ndikofunika kwambiri kuti munthu wa nzeru asamalire kuti achite kuti asachite choyipa. Popeza choyipa chingachepe motani chimaononga dzina lake. Kutsindika kunena kuti nzeru yeniyeni ndiwo ulemu wapadera, kotera kuti anthu amakuopani chifukwa cha nzeru yanuyo. Tsono nzeru imeneyi ndiyomwe akuifaniza Solomoni kuti ili ngati kabotolo komwe ndi kamafuta onunkhira amene ndikofunika kwambiri. Koma kabotolo aka kamawonongeka pamene mugwera ntchentche zakufa zomwe zimanunkhitsa ndi kuwalesa mafuta aja. Mwa njira ina Solomoni akunena kuti cholakwa chachingʼono chimawononga khalidwe la munthu lomwe ndi lokomalicha. Telechi ndi chimene chingawonongenso moyo wa anthu ena. Verse 2. Wazelu mtima wake uli kudzanja lake lamanja, koma chitsiru mtima wake kulamazele. Tsono pamene tikamba nkhani ya dzanja lamanja tikunena za dzanja lomwe lili ndi mphamvu. Chinthu chilichonse chomwe munthu achita amachita ndi mtima wake wonse. Ndipo mtima wachitsiru uli kudzanja la mazere, kotero kuti amachita zinthu zonse mosatsimikiza mtima. Wokondedwa anzanga apa ulendo, kuchokera kumawu amene atikunena kuti chinthu chilichonse chomwe muchita inu muyenera kuchita ndi mtima wonse. Tere ngati mufuna kutumikira kapena mumamutumikira Mulungu, muyenera kuchita chimenechi ndi mtima wanu wonse komaso mokondwera. Tsono simuyenera kutenga ntchito yotumikira Mulungu ngati yosafunika kwenikweni. Kutsindika kunena kuti muyenera kuyitenga kuti ndiyo ntchito yofunika kwambiri koposa zina zonse. Verse 3. Pano pali nkhani yakuti chitsiru sichiyenera kukhala ndi chikwangwani mwamaka pathupi pake kuti anthu adziwe kuti ndiye chitsiru ayi. Anthu amamudziwa kuti munthu uyu ndi chitsiru chifukwa cha malankhulidwe komanso ngakhale makhalidwe ake. Kodi inu akondedwa, anthu ena amakudziwani inu ngati ndani? 5. Pali choyipa ndachiona pasi pano, ngati kulakwa koyambira ndi mkulu. Utsilu ukhazikika pamwamba penipeni ndipo olemera angokhala mwamanyazi. Solomoni akunena kuti waona choyipa pasi pano kuti uchimo ndiwo umene ukulemekezeka mʼmasiku ano. Tsono nthawi ya mbuyo mʼdziko lino uchitsiru ndiwo umene munthu anali kuona ngati chinthu chonyasa komanso chosafunika. Kotero kuti uchimo ndiwo umene ukulemekezedwa kapena kuti anthu amachita chidwi ndi zinthu zonyasa. Mwachitsanzo, inu mukamaona mawayilesi akanema kapena kuti matelevizhoni, zinthu zomwe anthu amachita nazo chidwi ndi zinthu zonyasa zimene zili zotukwana kapena zolau. Komanso anthu amachita chidwi ndi atsikana
amene avala zotina, zazifupi, koma songa kale zoonetsa mkati. Tonani kuti anthu amene ndi wa Khristu, kapena amakhalidwe abwino, samakondedwa. Kapena kuti anthu samakonda kuwalankhulitsa, kapena kuwaonetsa pa mawayilesi akanema. Kutsimikiza kuti chidwi cha munthu lero chachoka pa anthu anzeru ndi kuyikidwa pa anthu ochita zosalongosoka amene ndi zitsiru. Verse 7. Ndaona akapolo atakwera pa akavalo ndi mafumu akuyenda pansi ngati akapolo. Solomon pano akunena kuti waona chinthu chachilendo, chifukwa chinthu chomwe chakhala chikuchitika ndi chakuti mafumu ndiwo amene akhala akuyenda pa akavalo. Koma lero zinthu zasintha kuti akapolo ndiwo akuyenda pa akavalo. Nkhani pano ikunena kuti kapolo akhoza kukhala wanzeru amene akhoza kulera mwana wake monga kuyenera, kusiyana ndi munthu wanzeru komanso walemera. Kutanthauza kuti anthu amene akutchedwa anzeru sayenera kulamulira dziko, koma akapolo amene akuita zinthu zoyenerawa. Iyi ndiyo nkhani yomwe ili pa 2 Samuel 15 verse 30, pamene David anathawa mwana wake atamuukira. Iye anayenda pansi wopanda sapato, koma akulira kupita kupiri. Verse 8. Wokumba mbuna adzagwamo, ndipo wobola mpanda njoka idzamluma. Kani pano ikuti munthu sayenera kuganiza kuti pamene akuchita tchimo akhoza kuthawa chilango cha Mulungu ayi. Mwina chimene chikhoza kukulimbikitsani ndi chakuti Mulungu nthawi zina saperekeratu chilango makamaka nthawi yomweyo, koma mwenera kukhala wotsimikizika kuti chilango chikudza ndithu pa inu. Uku ndiko kutsimikiza mawu a Paulo amene ali pa Galatia chapter 6 verse 7 amene akuti musanyengedwe, Mulungu sanyozeka, pakuti chimene munthu achifesa chimene chonso adzachituta. Nkhani pano ikunena kuti Mulungu adzaonetsetsa kuti inu mwalipidwa moyenera ndithu. Verse 10. Ndipo mmenemo ndi chula choyela ine, pakuti chimene chipindulira inu amene munayamba kale chaka chapitachi, sikuchita kokha komanso kufunira. Nkhani yomwe titsitize nayo pano ikuti khasu likabuntha, mulimi amayenera kukandula khasu lake ngati mutu wake ukuyenda bwino, chifukwa khasu lobuntha limavuta kulimira. Mwachisoni kuti alipo anthu ambiri amene safuna kukandula khasu lawo kuti agwiritse ntchito bwino ayi. Mwanjira ina ndikunena kuti anthu ambiri akugwiritsa ntchito makasu obuntha kuyembekeza kuti khasulo lipala bwino udzi woyipa. Wokondedwa anzanga paulendo, tikutsindika kunena kuti inu ndine tiyenera kukonzekeratu pamene tiona zoopsa patsogolo pathu. Izi ndi zinthu zimene zingatithandize ife okondedwa. Tsono zeru ndi imene idzakutsogolerani kuchita zinthu ndi maso amphenya. Kunena kuti zeru ndi imene idzatitsogolera kupeza njira yophera njoka osati kusewera nayo ayi. Kwa lero tilekeza pano, ndipo ndikumbutse kuti timasanthula Mlaliki chapter 9 kuyamba verse 10 kulekeza chapter 10 verse 10 momwe timapitiliza kuona kufuna kupeza kukwanitsidwa kwa moyo wa munthu kuti kumadzera pakuchita ntchito zabwino. Ambuye akuthandizeni inu. Amen.
Amen. Mbale Osman Chiramanda zikumukwambiri potsogolera kusanthula Mlaliki chapter 9 gawo lalikulu ndithu lolowanso mu chapter 10 kumaliza ndithu ndi verse 10 ya Mlaliki chapter 10 verse 10 momwe tamva zambiri za mtengo patali za moyo wathu, zinthu zokhuza moyo wathu tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, zinthu zofuna kuti timachitapo kanthu tikamva mawuwa. Ndikudziwa kuti ambiri mmafuna mtati lembera kalata kapena SMS. Ndikudziwitseni kuti makera wathu ndi awa, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. tisanthule Bible Box 22 lilongwe. Ndipo ukakhala ma SMS matumizira ku 0833500222, 0833500222. Pa email ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo sewale kuti masiku ano ndi ma internet iwa, paliso website koma nkhoza kumveranso ma programu wa kapenaso chitaso download. Website yake ndi ttb.twr.org, ttb.twr.org stroke chichewa. Zoko maizi ndipo zichenti temao pomwe tikuwamva komaso pomwe tikuponzira tsiku ndi tsiku nthawi ndi nthawi. Ambuye akudalitseni zikomwambiri.